hacho kweli nieleze, wapinge watauwa. Ni moyo wangu tabani kwako, mzako unanibanta gacho. Ni mafungu mbili utazani mbawa za popo, ushoka mata moyo, yeah. Kenda mbali mtarata, vile moyo ushawasha. Usinichange kama karata, nichunge lisikuje ilo pakacha. Kilo menipamba, moyo umeuka mata sina ujanja. Nina poke tumanyanga, kitambonishe tupere madanga, yeah.
Baby tak follow, kashata unaniachaga boy nyakanyaka. She the romantic, romantic for me. Wakija wanaku naku na maneno wakusomi. Vilo menibamba, moyo umeuka mata sina ujanja. Mina mwaga tumanyanga, kitambulisha tupale madanga, yeah. Baby tatu follow, 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 follow. Iwe tatu moro.
Romantic for me. Wakija wanaku naku na maneno wakusomi.